Moses Mesh. Exeya ngitholele ibombe yabajita bebe popa ngamathalenta angatheni. Kule rap kube ngekho ngangeni ukubona neyintwana umthwalo ususobhokweni. Mara I wit ngebheni gabala saphela I wit nebheni. Bazukhala, bazukthwala ngekhemba sagodola mangena thina yisigubu sakleva lesis. Mahlombe. If I make it, ningishayela ihlombe. Bebethi ngumdlilo wamaqophe manje bangicela ithombe neyiwombe mdali ngilonde ha. Ama out avela kuthele ngenzondo. Ngokuya siphaza ungabashiyela ibondo. Mangasebenza umzimba sebenzisa ingqondo. Cause ungaphumeleli kwenu kunakhela uphondo ha. Enhle comeback in the hood shaphuzed. Aningeke ngama moods as fused. Athi ngikhiphe nale suit yama thousand. Dedication to the hustle, my head. Nabi nyakusha la sanya ipandela. Funa kujabula umndeni kwezibandlela. Thandazo yami ithunyelwa ngekhandlela. Mr. CEO, ngiyasibambela. Bazukhala, bazukuthwala. Ngekhemba sagodola mangena thina yisigubu sakleva lesi.
Hope the grand and the view is good love. Yeah, I know you've been watching my moves, lapho. So thank you all, ngaphandle kwenu bengeke ngiyendawo. Wanna make sure ukuthi nibhoreke. Engikwaziyo indaba zama zingikhokhele. Ngenxa yenu ngenza show, angihluleke shalulile on the ball, yakuRoma kwavimbeka. I'm sick with this, I'm nice with this. Like me wakanye, wakinxa you dime pinch it. Zayithenike, nangisikisi. Ama 16 abuzwa lakimi, ngathi ngishayitekisi. Bafana bami kusa thina la manje. U-Undertaker hleze ready, isidumbu sibumba kwamanje. Tech nonka, ningithusi kwamanje. I've been from day one and I'm goofy namanje.
Bazukhala, bazukuthwala. Ngekhemba sagodola mangena thina yisigubu sakleva lesi. Bazukhala, bazukuthwala. Ngekhemba sagodola mangena thina yisigubu sakleva lesi.